Umfanekiso welishumi nesithupha. Jesu ehlupheka. Jesu wenta tintfo letinhle sonke sikhatsi. Akazange one. Jesu wakhuluma ngaNkulunkulu. Wafundzisa abantu ukuthi bamlalele uNkulunkulu. Jesu wafundzisa kuthi bonke bantu bonile. Wathi Jesu bantu labanyinti empeleni abafuni kuvuma kuthi bona bonile. Bayathukuthela. Kodwa ke ngenxa lokho base bambamba bambopha. Jesu bambamba bamshaya, bamkhafulela, badlala ngaye. Kodwa kunjalo akazange enqabe. Kwaya ngani? Kwaya ngokuthi Jesu wavuma ukuthi ahlushwe abekwe tikwakhe tinhlupheko kuze kuthi bantu bathole kuthethelela.